dachimsafi.com.
Sewa, sewa, chakudeka, asda.
Don't touch us on the beach.
Unirusu nikupende, nkudeke nkudekeze, familia tuijenge. Mabuba, chembe chembe za kuchiti nisina, moyo wangu tasa, na ujanja kwako mie sina. Koro kabisa, nipe ile kituro inapenda, hug, kiss, nataka denda. Si unajua ugonjwa wangu kukupenda. My boo, my boo, tunaenda na si Waarabu wa Pemba. Siwezi kukukaja mchumba, unachonipa mimi ndo napenda. My love,
nipe, nipe,
paka vya ndani. Izo sauti zaka na vyo fanda kilima. Pasu kecha kwa juu, kwa juu, dosi jiwezi. Patamu, patamu tu, lazizi. Nipe hile kituro inapenda, hug, kiss, nataka denda. Si unajua gunja wangu kukupenda. My boo, my boo, tunaenda na si Waarabu wa Pemba. Siwezi kukukaja mchumba, unachonipa mimi ndo napenda. My love,
nipe, nipe,
paka vya ndani ndani.
Nipe, nipe,
livyo wanyima wale.
Nipe, nipe,
mimi ndo nataka.
Nipe, nipe,
nipe ubarako.
Nipe, nipe,
nipe mautamu.
Nipe,
nipe, nipe mafeji.
Wango makali kutoka kwa dachimsafi.com.